yes. Miko mawezo,
yes, yes.
Ni rayo mkari,
yes, yes.
Wanaka, wanajuliza uyu ni nani tena. Ha, ni kiumbe kipya, Smiko minafanya mema. Wanadua kama meona zombi kwa sinema. Wanapaga wakozi ya pendio na mina hema. Oni kila saa, mahomi, madem zao ha. Na wachapa halibichomi, vina nida kabala. Sinaga kukopesha mejileta wenyewe. Nyuma bongele kesha swana wapati wewe. Sio kwa akili zangu bali uwezo wa Mungu yu. Changanya nyota zari amenifanya niwe yu. I'm so happy, music is so nice. Hope in my heart, plus money and cash, eh. Usiari, ungatela, toka molo mpaka kela. Maisha zari, sotela, acha uongo kaza kisela. Usiari, ungatela, toka da mpaka kagela. Maisha zari, sotela, acha uongo kaza kisela. Napiga non-stop, najulikana kote. Mistari hina dro, hene, acha nikinukishe. Oh, sarala,
yes, yes, yes.
Oh, sarala,
umeniteka kijiwe.
Oh, sarala,
yes, yes, yes.
Oh, sarala,
umeniteka kijiwe.
Taratibu na kimbiza huu mchezo. Na hapa majibu wala sio michesho. Bata kila saa, kila dakika. Yani daily mishe pilika. Unachafua vyombo habari.
Ah,
tunada kama demu wakali.
La,
tupa usikwe ndiyo style.
Ah,
mchezo wakali pombe kamali.
Ah, hey,
acha ni cheke. Hapa kichongumi mixa mateke. Lete mama pombe magenge. Kizingua na kuchana viwembe. Nimeweuka kiwaluwalu manze. Nimedata kivaluwalu aise. Ninapoteza mbaya. Ninawadatisha wale. Na wachokoza mwaya. Mindiyo kambale. Mala beach, mala club. Hadi ma concert. Viwanja vyote bab. Mama manavident stress face cash cash skate sex. Oh, usikari, ungatela, toka molo mpaka kela. Maisha zari, siotela, ache uongo kaza kisela. Usikari, ungatela, toka da mpaka kagela. Maisha zari, siotela, ache uongo kaza kisela.
Oh, sarala,
yes, yes, yes.
Oh, sarala,
umeniteka kijiwe.
Oh, sarala,
yes, yes, yes.
Oh, sarala,
umeniteka kijiwe.
Umeniteka jiji, kila kona. Kila kona tumeuteka mji, tunayoyoma, tunayoyoma. Oh oh eo,
eo
oh eo,
oh oh eo,
eo
oh eo,
oh oh eo,
eo
oh eo,
oh oh eo,
eo
oh eo. Yeah, Smiko mawezo, ni rayo mkali. Yeah, pamoja.